y'all. This is the goddess of rap, reporting live from my phone, bitch ass nigga.
It's the kids, baby.
Safananishe wanangu na wanao. Safananishe wanangu na wanao. Safananishe wanangu na wanao. Safananishe wanangu. No, wanangu na wanao.
Dupa fly chick wanangu wanavu nata. Kianza kudiscuss issues zetu utadata. Fly like helicopter, smooth swag like it's butter. I've been filling body bags since I was up in the gutter. Crazy how people be talking about people they don't know. We in the street every day and we win on the down low. Chez and Bali, huna moto wa kotea mbali. If you see me winning, you are CEO Zali. I've been working daily kutafuta mali. Yo, yo, it's good. I'm checking one and now wanangu nigga pay up. I'm not kulala mtani, yeah, you finna stay up. Hustling in the street every day, all day, all day. At the top of the chain, looking hella rich.
Safananishe wanangu na wanao. Safananishe wanangu na wanao. Safananishe wanangu na wanao. Safananishe wanangu. No, wanangu na wanao, no, wanangu na wanao, no, wanangu na wanao, no, wanangu na wanao,
wanangu, the real ones, you know that. We never fade till we go down. Came a long way, you don't know that. It's me and my niggas.
Me and my dog, we really the fuck with y'all. Wanangu at home, 104, you know I'ma ride with yo. We just in the dope, niggas be chasing hope. But now I wanna talk a total call, I love for one of the dope. Got my niggas rimming right now, 34 town sign, Kachi. Got my nigga, Chief Frogger and Ibra Nation, classic. Got my nigga, Will Dot and Blinded Boy and Bonasafi. You wanna fuck with my nigga, I'll be country boy, RYP.
Safananishe wanangu na wanao. Safananishe wanangu na wanao. Safananishe wanangu na wanao. Safananishe wanangu.
No, wanangu na wanao, no, wanangu na wanao, no, wanangu na wanao, no,
wanangu na wanao.
Safananishe wanangu na wanao. Wanawish kuwa kwenye mishe ziwe zangu au zao. Wazushi wa mambo, masnichi ndo nao. Kina Wong, Lee, Bill, can you see? Wanangangania, wanapania. Maisha ya insta, wanatualithia. Wanangu wanavimba, wana winda. Na wana chochote, wanacholipia. Think I'ma do this a moment of fear. Wana kaviva na lyrical fear. Kwenye michongo, wanani pasia. Na sotu matei, wanani wakia. Wana udani, kwamba tuna fall, tuna ball, nigga. Wana utoka, miko, jenny, paka, kada, call, nigga. Wana taka, hizi, jenny, wana kabako, nigga. Tunafanya yetu, we doing us. Wanangu wambie, they no fooling us.
Safananishe wanangu na wanao. Safananishe wanangu na wanao. Safananishe wanangu na wanao. Safananishe wanangu.
No, wanao.